Perezida Paul Kagame wamugereranya nande? Yarahabaye cya gihe amahanga yose yatereranaga abanyarwanda. Yarahabaye cya gihe Imana y'i Rwanda yirirwaga imahanga nitahi Rwanda. Perezida Paul Kagame ni intwari y'abanyarwanda bose. Perezida Paul Kagame ni intwaro ya Afurika. Perezida Paul Kagame ni uwanjye rwose. Mbifurije umunsi mwiza wo kwibohora ku inshuro ya 31. Nimba uri umunyarwanda ukaba wishimiye kuyoborwa na His Excellency Paul Kagame, jya muri comment wandike ngo ndi umunyarwanda kandi umwifurize kuramba. Nimba uri mushya kuri channel yacu, reka nkwibutse gukora ku gasaraba, kora subscribe kugira ngo twubake umuryango mugari. Nimba uri Kigarasha ukaba uri kunyumva, reka nkubwire yuko uri kuruhira ubusa. Rikangwibutse yuko u Rwanda n'abanyarwanda tumeze neza kandi dukataje mu iterambere. Ibigarasha byose mbyifurije umunsi mwiza kandi mbyibutse yuko bigifite amahirwe yo gutaha mu Rwanda.